za radio mudatenguha ijwi rya Amerika imana bari
nongeye kubaha ikaze mu kiganiro gasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga ikiganiro gihuza abanyarwanda buri cyumweru mu wa muri benshi nicaye ku na radio yanyu muri kuri telefone no kuri mudasobwa ku migabane yose y'isi mwumva ijwi rya Amerika mutegereje kumva ko hari uwanyu ubashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo
Agasaro Kaburaga
byose byatangiye uwitwa Hategekimana Vincent ntibutuye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro yandikiye ijwi rya Amerika ashakisha mushikiwe w'Imana Selina babunanye mu mwaka w'1994
batandukanye muri 1994 we yabaga kwa marume ni kwa posiyani ikarafa noneho tuje guhunga we ahunga aturutse Karama aragenda natwe turahunga turatatana noneho tuza kumva yuko umukobwa yaba yarageze muri Congo aho bita Bukavu noneho rero turategereza kubaheba
none se ninde wababwiye ko yageze i Bukavu
munatuma afanya zukavu ni umuprofeseri wabaga ikarama mu mazu ya marume ari we wari umuprofeseri
uwo ni umuprofeseri wamwigishaga
yaramwigishaga
ku buryo bishoboka kuba ari we bajyanye
ujya ntabwo ari we bajyanye ahubwo we baje guhurira i Bukavu ngo agarutse kurira icyangombwa mu Rwanda imuheshe uburenganzira kugira ngo abo bamuhe akazi kuko nta kibazo aba yarakoze mu Rwanda kuko abantu benshi bari bakoze ngo zimusige mu gihugu ngombwa kuri kugira ngo bamuhe akazi ari uko buri muntu wese aho yari ari azana icyangombwa bahuye rero ahita amubwira ati nimba ugiye mu Rwanda uzajye hahandi iwacu aho nabaga banshyire ino myenda ubabwire ko ndano muri Congo nibaguha ubutumwa uzabunzanira imbire ko bari
hari ubutumwa mwebwe mwamwoherereje kugira ngo mubwire ko muri amahoro
twamwoherereje ariko umuprofeseri ntabwo yagarutse yaragiye ageze iwabo ngo asanga ngo hari intambara ngo bari ngo asanga ngo bari ubwo rero dusiyamuhaye imyenda yikigaragaza yatwerekaga yuko twari tuyizi izatubera ikimenyetso ko ngo ari we babonaga umuprofeseri wo nawe ntabwo yongeye kugaruka na mushiki wanjye sinongeye kumubona ubwo byabaye ngombwa ko twajya ku izi bya Amerika tukaza umushakisha
none Hategekimana mushiki wawe ahunga yari afite imyaka ingahe
yigaga mu wa gatanu mukuru ntabwo usobanukiwe imyaka yari afite yarageze mu gatanu mukuru
wa gatanu mukuru mu ishuri rihe
yigaga kuri Centre Bernadette hari isaga
wari ukiri umwana birumvikana ariko iyo warebaga mushiki wawe mu maso wabonaga ari umukobwa ukibushye unanutse utohagiye wabonaga ameze ate wabonaga ari umukobwa ufite ibyishimo ku mutima wamubonaga ute muri icyo gihe mbere y'uko muhunga
yari umukobwa munini uringa utari muremure utari na mugufiya w'inzobe mwiza cyane ufite amaso meza yari umukobwa w'inzobe mwiza isusuri ryiza amaso meza umukobwa mwiza rwose
uko amubona wabonaga hari ikintu cyamuhindutseho ku mubiri ndashaka kuvuga wigeze ukeka na rimwe wase wigeze wumva hari umuntu mukuru bivuga avuga ati uriya mukobwa aratwite
kubera ko isave ku isave Bernadette bakwa kunda babitira basuzuma abakobwa yaje baje kubona ngo afite inda y'ukwezi baramwohereza bataha ariko kuko arazi ubwenge yabaga wa mbere mu kigo baramubwira ngo azaze gukora ikizami cya nyuma cyo kumuhesha amanota yigaga ataha kuko yabaga kwa marume aho ngaho asiga agisava agataha akajya mu rugo yanatwarwaga n'umunyonzi witwaga Mushingajiti wa Harisa
Hategekimana vise urakoze cyane kuri ayo makuru uduhaye azadufasha kugira ngo dukomeze kugufasha gushaka mushiki wawe kandi nongere ngushimire icyizere uwagiriye ijwi rya Amerika kugira ngo tugufashe kumubona.
Imana izabagenda imbere namwe bagenda imbere.
Maze kumva tegeka Imana ambwira ko mushiki we yagiye atwite, nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru.
Ubundi we arambwiye ati ngwino duhunge tujye iwanyu. Ati twigire iwanyu hagana ko yatureha isaza. Ndamubwira ntoya numva n'imbere harakeye kandi ubu abishi bageze mu muhanda ibatwica. Ubu umwana aranga aranga aragenda. Iyo badasigara usibye ko nasigaye nanjye nkarorongotana nkagenda nyuma nkanicuza nkavuga nti n'ubundi niyo nza gukurikira umwana wanjye tukajyana niko gutandukana nawe yaciye ukwezi kwanjye rero nagiye nyuma.
Kuva icyo gihe nta kandi gakuru ke wongeye kumenya?
Naje kukamenya ko yageze muri Zaire bakajya batanga ibiryo hamwe n'abafuru wa ruje. Ikeye rero noneho ngo haza abo bafuru wa ruje barababwira ngo nibajye mu mpande bareba abana b'abanyeshuri biganaga kuko yagiye yiga yaje yiga yarayigaga isave yararangije umwaka wa gatanu ashigaje uwa gatandatu segonderi ngo arangize.
Yari umukobwa uzi ubwenge.
Ubwo rero ngo barababwira bati nimugende mushakashakane mubwire abana bigaga baze hano mu kigo tubigishe. Araza n'abandi bana baratoragura baragenda babwirana baragenda ngo babashyira hamwe bakajya babigisha. Bukeye rero ngo barapima ngo barababwira ngo hano muri Zaire ngo hagiye kuri ntambara. Noneho barababwira bati mujye nimushorere mu nkambi uwo bakundira ze tumuhungishe tumujyane dore hagiye kubera hano ibintu bibi. Ngo baragiye abo bana babwira abandi n'abakecuru mbega abari muri izo nkambi ngo baze babajyane cyakora ngo baranze banze ubu mukobwa wanjye feri na n'undi barigendera kuko bari babananiye ngo babasezeraho. Ku buryo umuntu wabinziye usibye ko yapfuye yarambwiye ngo bagiye kubona babona indege irahagurutse bagiye mu ndege mbega.
Bagiye mu ndege ku buryo umukobwa wawe Selina Uwimana ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se Amerika. Ntibagiye mu ndege ku buryo Selina nawe ashobora kuba ari mu bihugu by'Uburayi cyangwa se ahandi nko muri Amerika.
Ku buryo ari rwose.
None mukecuru nagira ngo nkubaze akantu gato. Selina uko wamurebaga nk'umukobwa wawe yari mu rugo yigaga ataha waramurebaga nimugoroba gufasha imirimo mbese wamurebaga nk'umubyeyi wabyaye wabonaga nta kintu wabonaga kigutera amakenga?
Nabonaga asa n'uyifite usibye ko itagaragaraga rwose.
Uyihaye nk'amezi nk'umubyeyi wayiha nk'amezi angahe?
Ubundi uko byaje umuryango w'iwanjye wacu aho mvuka bari biyemeje kumurihiriza ishuri kuko se yapfuye kera baramubemera kumurihirira ariko nyuma baza kubyanga. Abandi babyanga ageze mu mwaka wa gatatu. Ageze mu wa kane baranga bari baramujyanye ab'iwabo ab'iwacu baza kumwirukana araza arahasanga kandi mfite abandi bana ndera. Ubwo rero akambwira ati ariko se wowe yakundaga kwiga ati ubu koko nzareka ishuri njyaga kwiga none se mbigenzi yaje kunyibwirira ntakubeshya nk'uko mbajije ati mama ati genda umva ati nzashaka umundirira sinzareka ishuri. Ubwo rero ni muri uko ku nzu yanduye arayitwara rero niko nabivuze.
none
ari ko nabivuze kuko uwo muntu ngo yiyemeje kumurihira nkabona riga amubaze shebura rihirirwa nande ati ni umuntu ndihirira ugurumva ko nawe urabibona kurihirira umwana w'umukobwa uwawe siki urumva ko byagenzeye
ndabyumva none uko wamurebaga se wabonaga iyo nda ugereranije nk'umubyeyi wabyaye washoboraga kwibarira nk'ameza ngahe
nabonaga ari nk'abiri cyangwa atatu
biramfashije cyane kubera ko ngusobanurire ntanyuze ku ruhande nawe wambwije ukuri ndimo ndashaka kureba
ucisho tubiri ntabwo ari byiza
ndimo ndashaka yego ndimo ndashaka kumenya niba umukobwa ntekereza ko ashobora kuba ari uwawe ari we wabyaye mu kwezi kwa cyenda muri 94 niba rero umbwiye ko muri 94 mu kwezi kwa kane yari afite inda y'amezi atatu birashoboka rwose ko ari we wabyaye muri 94 mu kwezi kwa cyenda kujya gushira nicyo ngicyo nakubazaga wa mubyeyi we birakomeza bimfashe gukomeza ubushakashatsi kugira ngo tugufashe kubona uw'Imana Selina ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Imana iguhe
umugisha Agasaro Kaburaga
amakuru nahawe n'uyu mubyeyi nyanzira yimakura atatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Selina ari we wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi uwo ni Nadia Uwibambe w'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 ari Bukavu muri Congo yahoze yitwa Zaire yabyaye umwana dutekereza ko ari we wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu amwita muri umunawe uwo mwana yarakuze yitwa Nadia Uwibambe atuye igikondo ya Kigali nimwumve uko Nadia byivugira
nabaye hariya muri SOS Kacyiru niho nakuze nishanga ndi njyenyine ariko nyuma nze gusohokamo muri demi obduje babonye agafishe nabatijweho mba ngo muri Congo nari uruhinja simbizi kanditseho amazina y'ababyeyi papa hari handitse Nshutiraguma Innocent hama mama hari handitse Nyanzira Imakire amatariki y'amavuko ni mu kwa 1925 1994 hanyuma nibaza niba naravutse muri iyi minsi ufite I Kigali wenda yari yafashwe wenda ari ahandi hantu hatari hagafatwa none ni gute wenda ntaba mfite famiye nkabura n'umuntu n'umwe imbere n'inyuma noneho umutante wandeze muri SOS ambwira ko ngo muri Congo umuntu wahanzanye ni umukobwa ngo muto cyane wari umpese ku mugongo noneho arantanga nsiga muri Suwezi ya Bukavu Chimpunda ariko kuva icyo gihe n'uyu munsi tamunzi
uretse kuguha amazina y'ababyeyi bawe ntabwo bigeze bakubwira aho bashobora kuba bakomoka
oya nabo banyakiriye mvuye SOS muri Congo ni ukuvuga nabo nta kintu babiziho bamfashe mvuye muri SOS yo muri Congo ariko bamwe na bamwe twavanye muri SOS yo muri Congo kuko sinjye wavuyeyo njyenyine amafamiye hari abagiye bayabona niko nagiye mbyumva uko imyaka yagiye igenda noneho nsaba ko banshakira iyo fishe iboneka muri 2012 barashakisha baraheba niko bambwiye nanjye aho nari ndi ndashakisha ngera cyangugu ngera aho bita Nshimpunda ntanga amatangazo muri kiriziya yaho biranga niho naje kumva ikiganiro cyanyu amanda vuga na bambuye gushika inenge
komera
ndavuga reka nshakisha
birumvikana kuba umaze imyaka yose utazi n'ugufite ababyeyi nk'umwana n'ikintu cyumvikana ko kikuremereye ku mutima ndahamya yuko hari umubyeyi uri hanze aha uzamenya yuko uri umwana we atabonetse kandi ntabwo hazabura nyogosenge cyangwa se inyokorome kubera ko bigaragara ko wari ukiri umwana mutoya igihe uwo mwana wundi yakujyanaga i Bukavu biragaragara ko utaturutse kure biragaragara ko ubwo rero nukuzashakira hafi aho ngaho muri Cyangugu abantu bo bari batuye Cyangugu za Kamembizo n'ahandi hafi aho ariko kubera ko abantu bahungaga mama wawe ashobora kuba yaraturutse ku Gikongoro cyangwa se yibutare wamenya umugabo witwa Shuteraguma Inosa ndetse n'umubyeyi witwa Nyanzira Immaculate bashobora kuba bafite umwana batabonye igihe cyo guha izina haba haruzi bene wabo abavandimwe babo banyuhandu ku ijuru ry'Amerika kugira ngo tubahuze n'umwana wabo Nadia ubibambe Nadia ninde waguhaye iri zina
ufite iyo fiche kandi yari ni mu kiratini nta nubwo yari mu Israel cyangwa France yari mu kiratini ariko iyo urebe fiche ntaho utaba uzi ururimi urareba ukavuga uko biri aha handitse amazina ahanditse amatariki y'amavuko handitse ababyeyi papa mama ibi n'ibyo
none
iyo fiche niko yari yanditse
none iyo fiche uracyayifite
ufishe uko nagiye ngenda sinzi nagize gutya ndayibura ariko nasubira muri sosi nabo bambwira yuko ntayo ariko urebye ibyo nibyo bintu by'ingenzi yari yanditse uko nashatse na exemplaire yayo hari yacimpunda kuko mbona ko byasaga neza n'iyo ngiyo uretse ko byari bitandukanye mu rurimi mbona ko ibyari ngombwa kumenya ari ibyo rero nakuyeho
iyo fishi uribuka ibara yari ifite
yari umweru yandikishije muri North Brown ifishi ya kera
nongere nibutse amazina yabo ni Nshuteraguma Innocent ni papa wawe nibyo byanditse ku ifishi hanyuma mama wawe akaba yitwa Nyanzira Immaculate nibyo bigaragara ku ifishi niba hari umuntu wabamenya yahamagara ijwi ry'Amerika tugakomeza uyu mwana w'umukobwa uyambe Nadia ukomere abumva ijwi ry'Amerika bari kumwe nawe kandi bazagufasha no gutegereza ukomere
agasaro kaburaga
hakurikiyeho ubushakashatsi bwimbitse n'ubunyamwuga burangwa n'umutima wa muntu mumaze kumenyera ku ijwi ry'Amerika nshaka amafoto ya Celine Uwimana akiri muto aya Nadia Uwibambe akiri muto aya sekuru na ya nyirakuru maze kuyareba nayeretse nyirarume ndetse na nyirakuru ntababwiye uwo ari we bahise bemeza ko ari umukobwa wabo
isano nyine irahari nabonye asana buzuku banjye erega ni kera n'abasaza be bari i Kigali aho ngaho bambwiye ngo babonye asa n'abana babo nanjye rero ndavuga nti ntiyaba amwoherezaga ifoto umuntu agahagarara n'amaguru ntagahagarara n'amaguru kimwe kiriya gice cyonyine abantu nahavuze
nasanze ari mushiki wanjye twose ibere rimwe tubanye nyirizina
ko warumaze imyaka myinshi utamubona wabonye atarahindutse niki cyakweretse yuko ariwe koko
urumva guhinduka yarakuze nanjye narakuze ariko isura ye nabi wacu turaziranye niko asa niko niwe rwo agonda kubyo mishikanye wone na maraso yanjye rwose
nagiye nawe namuhaye amafoto ya Sedini w'Imana ndetse na ya sekuru na nyirakuru na banyirarume mubaza niba yabonye basa
uwo nabonye dufitanyisho cyane nuri ya Serine kuri ya foto ya Nordbrun iga muri 3ème primaire kuko nabifashe nyishyira hamwe na niri ya mfite ku gatabo ka banke ko muri Suresi mbona ko nubwo imwe iri Nordbrun ariko narebye imisaya mbona mu matama n'amatwi naho umusatsi garukiye n'umutwe mbona ni teke ariko kuko nakuze ndambuka urasanga nawe ushobora kuba yararambutse kuko nanjye hariya nigaga nko muri 3ème primaire
ariko wamureba ukabona amurasa rwose
mureba hariya nahise mbona yuko ariwe rwose
agasaro kaburaga kabonetse
twibukiranye umwana w'umukobwa avuye mu Rwanda atwite witwa Céline Uwimana yashakishijwe na musaza we hategeka imana vise ntatugira ko ababyeyi be bitwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata undi mwana aduhamagara atubwira ko ashakisha ababyeyi be ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi ku gapapuro uwamujyanye yo yasize hari handitseho ko nyina ari Nyanzira Imakurata naho ise akaba Nshutira Guma Innocent wabyaranye na Céline Uwimana ntazwi birumvikana ko yatanze amazina ya se na nyina kugira ngo bazandikweho umwana nk'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda uwo mwana rero yitwa Nadia Uwibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru Nyanzira Imakurata utarashoboye kumurera umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si
agasaro kaburaga
bikumwe n'umukecuru witwa Nyanzira Imakurata ari hano kuri telefone akaba ari nyina w'umukobwa witwa Uwimana Serena tugishakisha hano ku ijwi rya Amerika nawe waduhamagaye ushakisha ababyeyi bawe uvuga yuko nta kindi kintu uzi uvuga yuko uzi ko iso yitwaga Nshutira Guma Innocent na mama wawe akitwa Imakurata Nyanzira nakomeje gushakisha ariko abantu nabonye nigira yuko nubwo gusa ntarabona mama wawe ariko nigira ko nabonye nyogukuru wawe ndetse na banyokorome benshi amafoto yawe naberetse bambwiye yuko usa n'abuzukuru be wamushakaga n'abagushaka sinzi uwo ndi bubanze kubaye ngo musuhuze de kampere ku mukuru wa mubyeyi we Nyanzira niba unyumva uwo ntekereza ko ari umwuzukuru wawe ari hano ushobora kumusuhuza urimo uramwumva musuhuze
Bravo. Ma fria. Io
komera Nadia komera ihangane
ndakumva mushyitsi
yego bravo
amakuru yanjye
bravo
imyaka
myinshi cyane
No, no sé.
Umubyeyi
wawe ntuza haherere.
Oya. Ntabwo mazi kuko amazina yasize atanze, yasize atanze amazina yanyu. Ubwo rero nanjye niyo nagendeyeho shakisha shakije igihe kinini cyane ni hafi imyaka nka 20 n'ingahe ishize mbashaka
imyaka irasize wa mwana we
nuko rero ayo niyo mazina si yanyu kuko niyo yasize yandikishije ntarimbiziho nibyo gusa
yego mwana wanjye
ndakumva cyane
urakoze cyane imana irakoze n'abo bafasha badufashije ariko yego bongere bakurikire na nyoko bamenya imana rwose ibikoze neza nawe ntamubonye nkuko mubonye imana shimi imana
yego tuzabonana tuvugane byinshi
ukomere ukomeze ugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika rikaba rishoboye guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe
murakoze cyane
komera
humura rwose humura bise ko ariko bigenda humura imana irahari
shakagasaro kawe muzakabona wicike integeye shakagasaro kawe muzakabona shakagasaro kawe
ndifuza kubumvisha uko nyirarume Damascene Hagenimana utuye ikibagabaga muri Kigali yakiriye umwana w'umushikiwe.
Zicyo ngushimiye. Ura mwana uko asa n'isuranye nuko basa. Urakoze cyane ubwo n'undi uzamubona.
Guma kuri telefone nagira ngo muguhe umusuhuze mbere yuko muzabonana nagira ngo umusuhuze nawe gusuhuze yitwa Nadia Uwibambe. Nadia uranyumva? Ndi kumwe n'uwo nibwira yuko ari nyokorome yitwa Hagenimana Damascene isuhuza mwisho wawe.
Urabona wanyu bifuza gukumenya.
Nange ndashaka kubona cyane.
Urakoze cyane. Ubu ungana iki?
Mukose ndanduza 22.
Aha, nibyo.
Kubera icyo uvuze ngo nibyo, hari icyo wari ubiziho?
Kibona nimbi yagiye nanjye afite ayifatira muri Congo, nibyo kandi mu ntambara mu Congo niwe n'uwacu nawe n'akanjye.
Kibona na vuba.
Ndimo ndahamagara abantu babwira ati muyoboke ijwi rya Amerika niyo hantu hari umurongo muzima utahura ubone abantu baburanye abantu.
Sinzi icyo kuvuga, amaso y'umwami ababeho n'imiryango yanyu.
Ibyishimo byawe birumvikana, turabisangiye kandi ubisangiye n'abandi babyeyi benshi bumva ijwi rya Amerika. Nadia Uwibambe ndagushimye cyane, komera. Murivuka ko undi musaza wa Celine Uwimana witwa Hategekimana vise nkuko nabibabwiraga yaduhamagaye bwa mbere ashaka mushikiwe, nanjye naramuhamagaye mubwira ko ntaramubona ariko ko nabonye umwana we.
Uyu ni irane y'ibyaha yuko ntabona ikintu nafite ngo nyikine numva ariko mufite Imana mani kimoto imbere y'Imana ndagishimye n'ibyami kandi nawe ubwo ndagushimye binarenze bizamwakira nawe ubwawe bizakugeraho rwose cyane. Se uriya mwana niwe mushiki wacu wa mbere, niwe marafu yacu ya ubonye umwana we ugomba kumushyira mu bandi bana ukamubera ababyeyi n'umunani wa nyina ibyo ukamuha no ikintu cyose dufite ukamuha ukamurema umutima kuko buriya nawe afite agahinda natwabara kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi
ni byiza nongere ngushimire kuba warahamagaye ijwi rya Amerika ushaka mu ushiki wawe w'Imana Selina ndahamya yuko nabazagiraho akaboneka niba yumva ijwi rya Amerika kandi ukomeze ugire icyo kizere ukomeze kandi wumve ijwi rya Amerika unarikundishe n'abandi
cyane rwose umva reka nkubwize ukuri nanjye ubwanjye iwacu barambajije ati uriya mugabo wumvise mvugira nk'imfura mwavuze gute ndamubwira ati yewe nanjye mwahitse ijwi rya Amerika mva asara Agasaro Kabuze ngo uriya mugabo ndamukunda hitamo kuzamugeza ku kibazo gifite cyasubiye iminsi ngororabasa anyakira neza wose ntacyo papa mama we rero akavuga ngo ukorera ngo Kigali ngo azaze kukurira
nibyo
ati rwose uwo mugabo yankumbuze rwose Imana nabonye umuntu ukwiriye kunga imitima y'abantu yasegetswe n'agahinda kenshi kenshi ni umugabo ni umubyeyi ati mbese simusibye kuba ndafite umubiri wa kimuntu ni Imana yonyine babana nawe mu mutima we burya batumva ni mu Kinyarwanda ngo nta nkiba nini kandi ngo nta nkiba ntoya ariko tuzabishimise
murakoze urwo rukundo rwanyu ni ryo shimwe rikuru ndagushimiye cyane
yego dukomane kandi Imana ibarinde
Agasaro gasigaye kugira ngo ibyishimo bisendere ni Celine Uwimana umuntu wese waba warakoze muri Croix Rouge ibukavu kugeza muri 97 waba warahageze muri 94 umuntu wese waba yariganye na Celine Uwimana muri Ecole Sainte Bernadette Save mu ntara ya Majyepfo hahoze ari Butare Save waba yaramubonye Burayi cyangwa se muri Amerika aduhamagare atwandikire atubwire umubyeyi we abavandimwe be umwana we Nadia Uwibambe abuzukuru be bose baramushaka email yacu ni radio yacu @gmail.com
rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika Agasaro Kaburaga
tumikire na Akayezu Solange utuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya kabiri umudugudu wa Karudandi
nanjye shaka ko wanjye yitwaga mu Mutikema ariko izina rye ni rimwe nzi bambwira ko yitwaga Mutikema Dr. Mutikema akaba yarakoraga muri pariki Akagera akaba yaratuye muri house ndi guest house Igabiro
uravuga ngo mwaburanye muri 90 ubwo hari habaye iki kugira ngo mutandukane
we na mama ntabwo babanaga none biba ngombwa ko mama ngo ajya kumumereza ageze imbere papa we namuhereza umwana we none mama ngo ageze imbere aragaruka inyuma arongera aranyiba aranwara mukuntwara mama anjana mama itanjana aho bita Nyagatare kandi kwa mama wa mama hari ikawangire arambura abwira nyogokuru wanjye ngo namuha amafoto yose azi ko ariho umwana we amafoto yose ziko bari baramfotoye yose papa arayatwara aravuga ngo agiye kujya kunshakisha ngo na mama wanjye yamwitaguwa nege afite aramubwira ngo ntabwo azamuyerera umwana uko byagenda kose azamubura muri icyo gihe papa yakaba yashakisha nibwo ngo hahise habanga intambara 90 ibaye tukaduhunga tujya nyakivara tugaruka 95 nari nyiri umwana mutoya urimo mu myaka 8 mama wanje kuko papa n'twabanye ku myaka 3 mama wanje haza umuntu ngaramubwira ngo yakoranaga na papa kukagera aramubwira ngo aracyariho
yavuze aho yari mu Rwanda yari hanze y'igihugu yari he
icyo gihe yari akiri mu Rwanda 95 icyo gihe uwo muntu abona na mama icyo gihe yari akiri mu Rwanda ndamubwira ati umwana wa dokiteri uracyamufite mama aramubwira ati si dokiteri ashaka umwana we cyane gerageza umuhereza umwana we mama aramfotoza amafoto menshi we na wa mugabo ngo bahana umunsi azaza ngo bajyane ngo anjyane amushire uwo mugabo agarutse aragaruka aramubwira ati ntabwo bigikunze dokiteri ababirigi bamujyanye nawe ukiri mu Rwanda none nkajya mbwira mama arantangiza ishuri nkajya mbwira mama wanjyane kwa papa bajya kureba papa mama ati reka reka wowe iga numara kumenya gusoma uzajya kumushaka i Kigali nkajya nyakubona wacu wari Nyagatare nkajya ku biro bya Kuruwa Ruje aho byakoreraga nkagenda kuko ngiyeyo nkasanga harafunze ngo nange itangaza uko ngiye nkasanga harafunze nkongera nkabivamo n'ubwana n'iki nji Kigali rero muri 2013 ako mbere mama akajya ambwira ko bari abahungu benshi ngo bafite umukobwa umwe mujya mubaza famiye akangwiye kwa papa bari abahungu benshi ariko bafite umukobwa umwe
yigeze akubwira aho bakomokaga
mama naga ambwira nimba ari ku Gisenyi nimba ari mu Ruhengeri hagati aracyekeranye ari naga hazi ariko ni muri aho hantu habiri
papa wawe Dr. Mukikima yavuraga gusa izo nyamaswa muri pariki cyangwa se harahandi yazivuraga
yego harahandi yazivuraga
aho ni he
yavugiraga hano ngo ku irebero aho inyamaswa za perezida Evinari Habyarimana zari ziri ngo niwe wazivuraga
nyuma y'intambara yakomeje kuzivura cyangwa se nyuma y'intambara yakoraga kandi kazi
nyuma y'intambara ntabwo nongeye kumenya amakuru ye nibwo bambwiye ko ababirigi bamujyanye njyewe numvaga mwambariza mwashakishiza papa cyangwa wenda bahita akiriho hakaba haboneye ko wenda na bamwe muri famiye ye kuko iyo nabigutekerezaga kenshi nakore ko nyiri umwana ajyaga njye no kuri Kuruwa Ruje gushakisha iyo byanjyagamo akenshi iyo nabaga njye no ku ishuri banyirukanye naravuga ukuntu bambwiye ko papa wanjye ari umugabo ufite ubuzima uyu munsi ntabwo nakabaye mbura uko ginga cyangwa mbaho reka njye kumushakisha kandi bambwiye ko nkunda ubu nanjye nakabaye narize nkawe nkahora mfite ako gahinda ni nacyo cyanzanye i Kigali mu bintu byatumye mva iwacu nkaza i Kigali naje nje kumushakisha
na n'ubu nturamubona
ntabwo ndamubona nibwo nakurikiye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mushakisha abana bato babuze ari impinja uyu munsi mukababona ndavuga ku papa wanjye ari mukuru ngomba kumubona nawe nomero yanjye ni iyi naba nakiriho cyangwa nanyumva abasha kuvugana namwe mwana y'umuntu
nzabikora urakoze kandi kwizera ijwi rya Amerika
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Muvunyi Shadrack uri mu karere ka Kamonyi umurenge wa Mugina akagari ka Mbati ararangisha mushikiwe baburaniye mu ntambara yo muri 94
ngo umuntu ndangisha ni mushiki wanjye twaburanye muri genocide tuburanira ahantu hitwa mu nzozi yitwaga Mukamugenzi icyo gihe ntabwo duheruka kubonana nta nubwo tuzi amakuru ye twagira ngo tumenye nyine ko yaba akiriho twari turimo turahunga tujya ahantu bita Igoma turaburana nyine ariko umuntu twavuganye watubwiye ko yamubonye ngo ari mu nzira ngo nta muntu bari kumwe arimo aranawe aragenda ariko kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona nagira ngo nanjye numve ko namubona nyine mubonye byaba ari byiza
Mukamugenzi tujye yari afite imyaka ingahe
bo yari mukuru kuri njyewe ku icyo gihe njyewe nari mutoya nari mu myaka 5 5 ni ine gutyo ubwo 5 yari itaruzura neza nyine ndetse turi kumwe n'ababyeyi tuburana gutyo nyine muri urwo rungabangabo rw'intambara ntitwongera kubonana urumva we yari mukuru kuri njyewe nyine twarakurikiranaga
mugeze no kuri Goma ntimwongeye kubonana
ntabwo kuva icyo gihe ntabwo twongeye kubonana kugeza aya magingo
nta muntu wigeze ababwira ko yamuciye iryera yageze aho ngaho kuri Goma
bo hari umuntu wakubitanye n'umubyeyi wacu ari mama aramubwira ngo bahuye ndafite igishe cyarimo ararya agenda nk'abandi ariko andi maherezo ntabwo twaje kumenya uko byagenze niyo kugeze ubu ngubu nyine numvishe abantu bagenda babona bagenye ijwi rya Amerika ndavugire nanjye reka nandike wenda nazamubona niko kubandikira
warakoze cyane kutwandikira niyo mpamvu twaguhamagaye nagira ngo umbwire amakuru iwabuzi ya mushiki wa mukamugenzi ngiye yuko ari umuntu wamubonye agenda ry'igishe cyahunga icyo gihe yamubonye hehe yamubonye hafi ya Goma yamubonye hafi ya Nzuva Gitarama yamubonye hehe
ashobora kuba yaramubonye hagati ya Zarushashi na Nuza na Nzovi navuga ko twese tukiri muri iyo ntara y'amajyepfo ya Gitarama kuko twebwe yabigeze aho bita za Kibumba muri Kongo.
Kishadaraki rero ndagushimye cyane kuba warizeye ijwi rya Amerika ni mwebwe dukorera mujye muza mudusanga
umva njye ndabashimira cyane kubw'ubwitange sinzi ijuru muzaturaho mwebwe rwose ntabwo njye nabasha kubishyikira bitewe n'umutima mugira Imana ijye ibubaka buri munsi ibahe rwose amahoro yanyu mukwiriye
urakoze cyane
umva rwose ndabashimira cyane muri abantu bo kubaha kabisa hano mudukorera ibintu bikomeye cyane tutabasha no gushyikira
urakoze nimwebwe dukorera nimwebwe tubereyeho ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu nongere nkwifurize kugira amahoro no kugira ubwizige ukomeze wizere ko Imana nibishoboza uwo mushiki wawe mu Kamugenzi ntabwo namwibagiwe mu Kamugenzi Imana izongere ikamukwereka
Imana igomeze ibarindire ubugingo rwose
urakoze cyane ngawe ukomere
Agasaro Kaburaga
Bambogo Giselle atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gitaraga umudugudu wa Kabeza nawe arashakisha umuvandimwe
abanaga mu nkambi ya Katare I Kongo no kuvuga ngo urabona mu kugaruka nyine duhunguka nari ndi umwana muto afite imyaka 8 bo bari bakuru ari abasore kuko umweri yaravutse muri 75 undi yaravutse muri 77 noneho duhunguka tuburanira mu mashyamba kuva icyo gihe 96 ntabwo turongera kumenya amakuru yabo
abo basaza bawo amazina yabo ni ayahe
umwe yitwaga Kariko Mutima Dieudonne undi akitwa Sabuhoro Inosa mboro narangishaga baba bariho baba batariho wenda uwo kari ku mutima twumvishije ko yaje gushaka n'umudamu aho mu mashyamba twe two duhungutse ariko ntabwo tumuze umudamu yaba yarabyaye ntabwo tuzi amakuru yabo wenda numvaga ko yaba ariho cyangwa se umudamu ariho cyangwa se n'akana baba barabyaye ko wenda tukabasha kubabona
aho yashakiye umugore ayo muri ayo mashyamba mwamenya aho ariho nyirizina ku buryo wahadoma aho ukavuga uti bari bageze aha
ni Masisi twumvaga bavuga ngo ni Masisi kuko twe twaje za Mugunga uwo baciye ngo za Masisi ntabwo mbi
uwo ni kari ku mutima naho se Sabuhoro we yanyuze he
Sabuhoro nawe numva ngo baje gusa nkaho bahuriye za Masisi ariko we yari akiri umusore
kugira ngo baziyumve neza cyangwa se uwabumva akabamenya mwakomokaga he
na ko nitwa Bambogo Giselle papa wanjye akitwa Nzabarindwa Matias mama wanjye akitwa Nyamegeri Philomene twakomokaga muri prefecture ya Kigali Ngari muri komine ya Rubungo sekiteri ya Ndera selire ya Kinunga ni ruguru y'umurindi ruguru y'isoko ryo ku Murindi
none se Bambogo hashize imyaka makumyabiri nitanu tandukanye na basaza bawe ku bicyo gihe cyose ntabwo wigeze ubashakisha cyangwa se ubu nibwo wibutse urabugutereka mbashakisha wabitewe n'iki ku niba ari byo bya kugendekeye bite
ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mbashakisha gusa nakomeje gukurikirana kuri radio yanyu ku ijwi rya Amerika ngo Agasaro ngo na Gasaro nabuze sinibwo icyo kiganiro
na Gasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga maze kubyumva ndavuga nti wagerageza nkari wenda ko nazababona nuko ndavuga nti reka nandike ariko umutima yandufashije cyane mbega sinzi uburyo nabivuga gusa uko baramutse bumvishije amakuru yacu bagerageza uburyo ki babasha kunyandikira nkabasha kumenya amakuru yabo kugeza amahirwe rwose niyo twakumva abantu babo ngo barahari mbega wabone ko ari we wese kubera ko wenda dukeka ko umudamu ashobora kuba atazi wenda amakuru yacu ariko wenda ashobora kuba azi aderesi wenda ngo umugabo wanjye yari asetse bitwa gutya na gutya namubwira ko turiho twese gusa nabo ngabo twari gusa nababona tumenye wenda ngo barapfuye ntibariho wenda dukureho umutima tumenye ko ntabakiriho
ucike intege ushaka Agasaro ntabwo arambirwa
shaka Agasaro kawe muzakabona shaka Agasaro kawe muzakabona wicike intege shaka Agasaro kawe muzakabona shaka Agasaro kawe
Mukamana Clarisse utuye mu karere ka Bugesera murenge wa Nyamata kagari ka Nyamata mudugudu wa Gatare arashakisha musaza we
agiye ari umwana muto yanange nari nkiri umwana na amaze kugenda ntitwasubiye kubonana ubwo tuwaruje yaje kuza kumurangisha nko mu bihumbi bibiri njyewe mba ndi umwana mutoya baranyangira ko musubiza ubwo ngo ubwo nyine mpita nagenda nda baramwabonenza n'umuntu ati andeze ngo amusinye ngo amwandikire ubwo njyewe ngiye kubabwira ubwo sinabonye ugenda kumusubiza guma aho ngaho ugeza kugera ku ijwi rya Amerika
uravuze uti yagiye muri jenoside hanyuma baza kumurangisha
Croix-Rouge
Croix Rouge yamurangishije hehe wabyumvise he byagiye ntabwo byumvikana neza
Croix Rouge yamurangishije muri ahantu bita umurenge wa Samabuye ariko uko yasize hitwa siko hitwa bambwiye ati yavugiye ku ijwi rya Amerika ubwo nahize uburyo bwose nahiga kuntu twavugana ndakura birashobera ndagenda ahantu kuri Hasiteri ndababwira bankurikiranira ikibazo rehaseri mbona biri gutinda ngenda guhiga Croix Rouge ikorera Croix Rouge nsa nkasanga harakinze ubwo sinzi ukuntu naje kumva murangisha abana babuze ababyeyi babo n'ababyeyi babuze abana babo ubwo nibwo nahisemo ndagerageza biranga ariko numva umuntu atanze nomero ku ijwi rya Amerika ubwo muntu nahise muhamagara ahita arasobanurira ahantu ndi buse kugira ngo mbanike arambwira ati wowe uzakomeze ku murongo ntuzave ku murongo uzumva baguhamagara
none se uwo muntu waguhaye amakuru akubwira ko yumvise musaza wawe Hakizimana avugira ku ijwi rya Amerika ayo makuru yaguhaye ryari
aya makuru ubu ngubu hashize nk'imyaka nk'itatu ariko no mu bihumbi bibiri na gatandatu naho narabyirushe bari kuvuga ko yavugiye nanone ku ijwi rya Amerika ubwo nibwo bwita nanjye ngo bamukurikirana
bamwumvise avuga iki icyo gihe
yarimo ararangisha umuryango bavuga ngo niba hari n'uwaba yararokotse yamumenye dore niba twahise tubura na mbura kuntu murangisha kubera nahize inzira nasamo ndabibura ubwo nkaguma ncika intege bigeze aho ngaho sinzi ukuntu naje kuguma ngenda nyine biranduka binjyamo by'umuntu w'umuvukanyi kuko ni nanjye we njyenyine mpari ubwo nanga batereka nk'igisho mu bana imwe wanye ndeko namwe
ndahamya ko niba Hakizimana nemeye Imana ariho akaba yumva ijwi rya Amerika ndetse n'abandi baba bamuzi wakomokaga mu cyahoze ari komine Ngenda kera ni mu Bugesera
Dogiteri Burenge Berire Senga Mugasante bayitaga Nyabyondo yahita bimenya
Nyabyondo nayo yayimenya ni byiza rwose muzajye muza hano ku ijwi rya Amerika mu
kuri mu Rwanda turabashaka ku bwisi mwana yanjye umva abantu babashaka bone benshi
nibyo ni byiza kumenya ko ijwi rya Amerika mu muyumva muri benshi mukaba muyikunda muyitabaza igihe muyikeneye kandi mwizera yuko iyo mudutumye tubatumikira ni mwebwe dukorera buri gihe turabivuga ko ari mwebwe dukorera iyo mwishimye natwe biduha kwishima
kuri Imana yanjye Imana izabaha amahoro n'imigisha ibintu ni ukuri mudukore ni byiza umva n'ukuri Imana ishimwe ni ukuri
urakoze cyane ngaho rero Clarisse Mukamana ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ukomeze ushake agasaro kawe
agasaro kaburaga
hari undi witwa Mukamana ariko we ni Mukamana Jeanne d'Arc ari mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Remera umudugudu wa Nete ararangisha musaza we baburaniye imbandaka mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo
ari musaza wanjye nakurikiraga yitwa cyangwa yitwa Jean Baptiste Nyondo ari turi imbandaka ariko hari ahantu bitaga Winjisiki niho twatandukanije ari mu masaha ya mu gitondo twiruka duhunga amasasu dutandukana gutyo
icyo gihe musaza wawe Nyondo yari afite imyaka ingahe
nte nka 16 kuko njye nari mfite 12
hanyuma amasasu arabatandukanya mu kwira imishwaro anyura hariya nawe unyura hariya ukuva icyo gihe muri 1977 mu kwezi kwa gatanu ntabwo wongiye kumenya amakuru ye
oya ntabwo nigeze menya amakuru ye imbandaka njye narahavumye nahabaye imyaka ingahe kuva 1997 kugeza mu 2000 ariko nta kanunu nta muntu nigeze numva muvuga nta urumva inyuma yaho twagiye no mu bigo by'imfubyi niho nabaga nabaga mu kigo cy'imfubyi kandi yaseri yagendaga isana abantu ntabwo nigeze ntabwo yaje habe n'abantu wenda ubwo baba barabuvuye burazazire bambwiye bati umuntu twabonye umuntu musha nta gakuru nta biri byiza ko yaregereye iki gihe ataravuga ariko mujya mushakisha numva abantu batari bafite icyizere cy'uko bahari barabonetse nicyo cyatumye nanjye mvuga nti wabona wenda ahantu hari yumva ijwi rya Amerika cyangwa hari umuntu umuzi akaba yamwumva mba numva afite ahantu ari wenda ashobora kuba afite ibyo bibazo byose kutumva ikinyarwanda kuba ari kurahana adashobora kumva wenda ijwi rya Amerika nubwo mbinyujije ku ijwi rya Amerika ariko umva iyo esipari iracyahari urabona iyo umuntu atapfuye ngo umubone cyangwa ngo umushyumva bikubwiye umuntu wamwiboneye ukomeza uvuga ngo uwo muntu arahari
ni byiza kugira ukwizera guhoraho kandi guhamye kandi ugakomeza kumuvuga nk'aho ariho kugeza igihe umenyeye amakuru ye nicyo cy'ingenzi kandi kizagukomeza kugira ngo ugire imbaraga zo gukomeza gushaka ubutitsa udacika intege nongere ngushimire kuba waragize uko kwihangana ugategereza ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika
murakoze cyane ufite imbagize icyizere cyane njye mbarangira n'abantu sinzi nimba
nibyo
bajya basanga contact niyo mpamvu namaze ariko ubu ngubu abantu ndanjye n'ijwi rya Amerika babonye abantu babo kandi njyewe uwanjye naramubona rero naramvuze nubwo mbere yuko ndatanga nimero ye ariko niyanjye nyitange nanjye nshaka umuntu wanjye
yes wagize neza
antuka ndabemera cyane ndabemera
nibyo yakoze cyane
cyane mba mbona rimwe na rimwe mukora ibitangaza
n'Imana ibikora
ibikora neza pe musaza wanjye rwose na umva ni agasaro kabura niko gasaro konyine kabura iwacu twagiye dutaha urusoro ngo ariko turahari niwe wenyine uri kubura rwose
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
ikiganiro agasaro kaburaga uyu munsi ni hano kirangiriye tuzakomeza ubutaha mwese ababuranye n'abanyu n'iyi myaka yabamagana ntimuzacika intege iyo mufatanije n'ijwi ry'Amerika udusaro twaburaga turaboneka mugira amahoro mwari kumwe na Veniste nshimiye Imana
ngera aho bita gishimpunda nyanga amasambazo n'ikiziya yabo biranga nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu amandavuga bambwiye gucika intege navuga reka nshakisha
ukamuha mu mutima kuko buriya nawe afite agahinda n'akababaro kubona atazi umuntu wamubyaye ugomba kumubera umubyeyi mukuru